kama na moyo una vidonda najipika tabasamu usoni mwili wapa kimifupa nimekonda moyo umeumiza walionipenda ubongo wafikiria nisikopendwa oh, 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 oh.
Yeah, yeah, I'm loyal.